100% Kenya, keeping it real from the cradle of mankind, representing Kenya music to the max. This is DJ Mike K, representing the streets. It's now time for some serious African music. Kaina washa na chapa micharas, kona daru kunduru maanza man, kona osha vyombo za mitam, juu ya kutu na teka mto hiyo kam. Meditate, lose yourself. DJ Mike K. Mike K. Urban hottest hits. It's your girlfriend's favorite DJ. DJ Mike K. Mike K.
Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Ine kuskama saba mora Ato vajoka sita na ma Makaka shaka kisa kuta Mokori na weni zabishwada.
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Mokori na weni.
Listen, feel, meditate. Lose yourself.
Magic's anger on the beat.
Set design mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Ine kuskama saba mora Ato vajoka sita na ma Makada shankati swakoja Mkori na weni uzati shada. Kidole mkori na weni uzati shada.
Kaina washa na chapa micharas Kaona daro kunyuma anza mwanz Kaona osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka nto hiyo kambu Design mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Ine kuskama saba mora Ato vajoka sita na ma Makada shankati swakoja Mkori na weni uzati shada. Kidole mkori na weni uzati shada. Niko hae na sizimeye hae. Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae Kusake nuza wa shatiringa Ani chafi ni mtaro ya ni dark inside. Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka wa sheshada Kaka leta nare Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Itinge kike itinge titikika Itinge titike, itinge keke, itinge titike ka Itinge titike.
Set design mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Ine kuskama saba mora Ato vajoka sita na ma Makada shankati swakoja Mkori na weni uzati shada.
Tamba miti wamepigwa saba Haga imepitwa na mkamba Ata mimi kwanza sija anza. Leta cake, moradish ni kuchimbe. Twende check, na simbe na kichile. Peke jeng, madhende sindio zile. Piga kombi, spaki na kichoki. Kani kuchimba, hapa misi toki. Adi salo, nilimo ganjoki. Wacha balo, mahaga uzi sosi. Nina kano, msupa wende osi. Siza jamdo, zimeja kwa moti. Nione kano, msupa unapongi. Adi bake miwa kulia kwa koti. Kakimbuzi ni mpandile mashoti. Kani nyama, kuja kuzisosi.
Dizen mkorino kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Ukwele lulu mina
penda paka. Vajua karukisha na lemoni.
Yeah, ukinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka na wana miss jali 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 cheki cheki ukinitaka na wana miss taki staki 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 ukinitaka na wana miss taki staki staki staki
Unaleta nguna dunda na uteka funga Mina kuchuno yonguna na kumba na dunga Asiteko na kabuta na cheze wa rumba Bada ya kule maspambo zimekuwa unga Umeumbwa, umeumbwa Kama gokti mefika, stai kuri pepeta Manyumba na teldo na teveva Jumestunya kule kwenye mebeba
Kata juwa niko maji, 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 Zikishuka na wana miss jali, 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 cheki, cheki, kinitaka na wana miss taki, staki, 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 ukinitaka naona mi staki, 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 staki,
Nakata kata dania na seti kwa kinyaru Katumbali raru ukimanga kina nyambu Nenda fisa fisa kipara kama buta Tuta, nyuma, chika, ukuta Tingiza maduba mdogo mdogo sina kupa Adiche aluta masinjeri tunanuta Ukata kutaka kwa katatu kwa bukla, 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 bukla
Ukinitaka na nimekata jua niko maji, 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 zikishuka na wana miss jali, 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 cheki, cheki, ukinitaka na wana miss taki, staki, 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 ukinitaka na wana miss taki, staki, staki, staki,
Supa pika nkam kwa kong, kule pizza, dundu na mbosho, minu kinda jaba kwa mkoko, na ichuma lazma ilan kwa kong, didi dinda nyanganya dunduka, didi dinda nyanduve uka ukuta, na matinga na chon
Playing down the fresh urban hottest hits. It's your girlfriend's favorite DJ.
DJ Mike K.
Ina huma, but itabidi uzoe inauma but itabidi uzoe
Kuna baridi umekosana na mchumba wako Joto wako nafanana na jirani yako Ule mwenye delio napenda chuma metupa mbao Numemlisha for 20 years aki watu kwako Na hivi vipi mina kwanga nimemsave city Na yako vona meni save mtu watakataka Yani keki na keki wetu wengi ukata Weni takataka mwangini ni wa mkwanta
100% Kenya, keeping it real from the cradle of mankind. Represent your Kenya music to the max. This is DJ Mike K.
Angipanda anda Mikey
Tapu 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 Kayuko rada bigwe tapu Ni mtu wako wangu wakando Ukilalisha bana napita nako
Akijilegezo napiga tapu Unakapotezo napiga tapu Ukisha telezo napiga tapu Akipo mchuni tapu 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 Nateleza kwa bitu tathani kono kono Cheni kashabiki vila natupa mikono Anashangilia nika ameshinda loto Achu mini wake ala yoni ndoto Kamu ni kusho vile josi ufanya Haduki ni roga bado nitakuhanya Kisha anika na kuja na kumanya Na uma na puliza na jifanya kama panya Yopiga nduru manze kasku bidu Asha changa nyikiwa ana dance kele u Chisi kalifita na benka bambu Mindi onyuki na peana utamu Kani wako tabaki umeteta Chita chuza na yomu ili kadikteta Chita baku mesituka gaifafa Ewa kitu tetema kama kifafa
Tapu 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 Kayuko rada pigwe tapu Ni mtu wako wangu wakando Ukilalisha bana napita nako
Akijilegezo napiga tapu Unakapotezo napiga tapu Ukishatelezo napiga tapu Atifom tuni tapu tapu tapu
Ati shikilia mali yako Karada neza pita na ye Juzi kishika neza shuka na ye Na tutaenda honda msuka tanipe Pole pole tukisetu Nikijua na ubaya unavumbika se Na watachora saba jubiksi olemna Time karada jisindo kusea Angipanda ndiyo name Vile siwa panda utadani tunadate Kacheze na matope hii game na kize Upende usipende uwezi kuwa mi Songa mbali na mi Yuki kamsani takuanguri dadi Tingalina lingi za hit track ting 17 lika sarani straight outa Tapu 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 Kayuko rada pigwe tapu Ni mtu wako wangu wakando Ukilalisha bana napita nako
Akijiwekezo napiga tapu Unakapotezo napiga tapu Ukishatelezo napiga tapu Atipom tuni tapu tapu tapu
Ati anakata ni kanataka Jue nyeka Meiva nika supa nika yeza yeza Mr. Mbui kamvuvi na mvua vua Ukijai ni kwa kiti ya mameza meza
Nakapele kamba nyutu na anza kuzitoka Vini meomoka lazima kumochoka Kana piga magoti ni kaka meokoka Daktari mitishamba na katibu nyoka
Na misi wezi kubali kukata Ukikam true ni kurolie kingdom ni kunjingjeng jung Ukikava the face mina fire the best Ha masanya waitane
Niko jing mina feel kama king Hakuna cha utokta mindi yo ring ding Kademka Anasukwa, anaringa, anatepwa, anajipwa, anachekwa, anaseswa, anatokwa
Anatekwa, anaseswa, anatokwa
Tapu, tapu, tapu Kayuko rada, pigwe tapu Ni mtu wako, wangu wakando Kila lisha pana, napita na
Wajitenga, Kisijo Kama sauce, ninge boss, ninge wild bag
Lisa wipati ina holiday Nikila siku kuchachisha, yeah Lisa wipati ina holiday Kabla wakati ujaisha yeah.
Ustinda kula Merry Christmas Na mkuja shere na mskose pia kuja na jiba Napiga shere umekuja umepiga mastipas Bali kwa shere ukipata mtele pia meisha Nasema tuwekele
Sini kawaida ndani ya pati utopatana Wamedunga vitu kupi nazi mewabana Cheki matu nyanya bila nimechoma
Lisa
wipati ina holiday Nikila siku kuchachisha Lisa wipati ina holiday Kabla wakati ujaisha
Chaki, nusinite kwenye bash Na mna budget ya magode Silipo kutembea na cash Ataka majosi zote Ngori niskatiwa Ateri joni nyote Na kaweni wakwa Weni wangu sa zote Kujifanya kuku sana Wengu na kuchemusha maji Kuku kuku kumango Tumio na watu waro ushaki Sikiza vile naikula Naikula duengi nyo lali Naifanya inakuwa tamu Hadima naibuwa na idali
kawaida ndani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki macho nyanya vile nimechoma.
Hadharani sabu wakimaisha.
Lisa wipati ina holiday. Ni kila siku kuchachisha ye.
Ni kila siku
kuchachisha. Lisa wipati ina holiday. Kabla wakati ujaisha ye.
Cheki. Sina juwe ni gita. Demi ya pita, ali divorce na pita, ati juu na juwa gita. Na kame iva na kitaga senyorita. Kwa siku nisipomona music ya nimekatika. Kani likuwa handes manze juwa kezishika. Nikukatema kwanza nipite marema. Nicheki form kane zangu kia gif. Nijenge appetite ya kudema. Ni avoid kuhema juu. Juga unaweza, ni heri ungesema. Unaweza kuwe meza, kubaki mepanguzo.
Hadarani sawo wakimaisha.
Lisa wipati ina holiday. Ni kila siku kuchachisha ya.
Ni kila siku.
Lisa wipati ina holiday. Kabla wakati ujaisha ya.
Ustinda kula Merry Christmas. Na mkuja shere na mkose pia kuja na jiba. Na piga shere umekuja umepiga mastipas. Mali kwa shere ukipata mchele pia meisha. Na kasema tuekele.
When you give me good feeling. Talking about a disability. When you give me a match.
Minima ya na kupea ball na kutoka.
The DJ who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been fighting over him. Mike K is my name. Music is my game. Moto Sana.
Minimangana kupea ball na kutoka. Unanipatana mafeki base na mogoka. Skripa pabare tatujue kumedhoka. Sikesa saa base place yenye nimetoka. Kerizo hivondo woni ita nikiwa ombido. Eskoko koriko hivondo nitakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da, wakerizo.
Niki kush kush, Mary Jane. Benye kina bom bom dan ya bint. Siwezi waka kwanza bila gang. Na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bado twazifunga. C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza halirunda. Zile konki mateke ni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole. Apa chezea tona tona dole. Shika kungino uchorea kothengole. Itatoto ndoa kujie singo donye. Kana shada kujie njo kingoe. Nimpe rungu wadia chachishe na ndole. Masoti zako kwa bedi kwanzo kinipepeta. Nikuroge turi vile miroge githenga. Nikioya muna uliza
Wakerizo wanda woni ita nikiwa ombido. Eskoko koriko wanda nitakukata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da, Wakerizo.
Zimani catch catch, zimani fly. Na take sky sky, vila niko high. Say last competition ni medal. Say last tuko fiti wa life. Moshi ewe utadha ni mini huka. Moshi ewe utadha ni mtalibuka. Lego leziwe kwa duka. Masiva ni memada ya ni mini mekafunga.
Pili pili, chili chili. Ewa nduma, what a lilish. Willy willy, DJ cheza chini. Peke jen, peke jen, peke jen. Unga ngano kanja mpangwa kando. Buwa ndango towa nyoka pango. Zima kando pepe wisha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wasampo. Pizo de shiko ita shiro de niki. Sanif wana kashif vipi arif. Jua kali sana hizi era itabidi umeita kalif. 8 time is the dawn, number 9. 8 time is the dawn, number 9. Say last on the red play, number 9.
Wakerizo.
Wakerizo wanda woni ita nikiwa ombido. Eskoko koriko wanda nitakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo. Wakerizo.
Mike K is my name. Music is my game. Moto Sana.
Nimesunda taxi toka juzi. Nina kutunare hatare. Nikisuka siku fichi mini fisi. Mini fisi hatare. Mini fisi sare kwa sare. Mini fisi kware mangware. Mini fisi nare hatare. Mini fisi
nipate plaza au za kichingi na ukoro. Na kama sika chodu buda zeka alimoro. Na dunga masilfa sidunga kimagoro. Na kama inakubamba buda jo sema roro.
Nini kirimba kuwa suka na kuzeka joni sare kwa sare.
Sare.
Ama dem nikiteka miwa dema buda jo alingware mangware. Imezunda dagzil toka juzi nina kutunare hatare. Nikisuka siku fichi mini fisi. Mini fisi hatare. Mini fisi sare kwa sare. Makori doki washe tukiban kinyongi ndani ya kiko sipendi kondole miu konga bila ngori joka soka kwa bedi madimba na mashoti kasola kubleki madiva na wanoki na suka na tunza marungu na zamisha asunda na pupe kingora lazimisha na kula na kutupa majozi ya nazidisha aluta na machupa manjoti nazidisha na chuma kaya bunda na gonga na nyambisha na tuna kana chuma majegi na lalisha nini kirimba kuwa suka na kuzeka joni sare kwa sare
sare
ama dem nikiteka miwa dema buda alinguare manguare nimesunda taxi toka juzi nina kutunare hatare nikisuka siku fichi mini fisi. Mini fisi hatare. Mini fisi sare kwa sare. Mini fisi guare manguare. Mini fisi nare hatare. Mini fisi fisi hatare.
Natambua nikichana mini komogo kakazua kakikaza kamanzi na kashoza na uwa nikingara kwa mkono nina mbota majua nikingada mamurio na wago. Nina kutu mina dai kukunyanda kwa toja nina rungu mina dai kukuswaga kwa chom shika supu nikimbao utataka napenda nkiwa zuzu sana sana nkiwa ndaka
nini kirimba kuwa suka na kuzeka joni sare kwa sare
sare
ama dem nikiteka miwa dema buda jo alingware mangware
guare
imesunda daxil toka juzi nina kutunare
hatare laying down, laying down the fresh urban honest hits and it's your girlfriend's favorite DJ
miguza teacher after teo kama sansesu ni dandie iyo ndi nani kwa idha ya kuitandika muguruma kama nduthi ni kinjotika ispodu iyo ponge ina utam hey.
Shiriani ya 2x2 Shiriani ya 2x2x2 sasa dada ukidance unangamna kudunga duba abdala ina daireso Shiriani ya 2x2 Shiriani ya 2x2x2x2x2x2 Shiriani ya 2x2
inangima kwa ngife venye ninaona low form lazima ijipe magiremba wanifata wanasema niko konki ati wana noti na wana ninoki mwanzo tunaeza kuwa like Bonnie and Clyde lakini zi habari zako misi die mina die tukubanjo sijali uko waya au umedungwa kazi manze pia miuva nyele ya farasi fresh out the UK ya mwendi kominjage rangi safi weza theni mi ni mkamba mbogi yangu fiti si mbogi ya wamama but to blow up call me Osama.
Shiriani ya 2x2 Shiriani ya 2x2x2 sasa dada ukidance unangamna kudunga duba abdala ina daireso Shiriani ya 2x2 Shiriani ya 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x Sheria ni ya 2 by 2
by 2 by 2 mina penda force some forms ama hands some forms a handas na wabien kwenye bed wanajua mini rest chupa kwenye beat wanajua juu tu ni hit nikipita kwenye streets wanadai tu magig wanadai tu my hits wanadai ni wafis nilicheza jolo wakajua mini beast nikibamba mkoba wangu anajua ye ni queen
nani bongi ni gongi na form ya manduku kanali sijishuku lama ya dukuduku come back man you know to chill na wenyewe Timzi kitaru ita uba tusefe Don ni agenge, mi na mabeshe Agiza patiwa, tisha upewe Makali na juice, vela na food 2 by 2, mdiki chukus Vile unatembea, taiga pa zimu Leo ni lazima ni kujenge kamchinku Baby shika simu ni kanali kapitana na nataka kukutu Sheria ni ya 2 by 2 Sheria ni ya 2 by 2 by 2 Sasa dada ukidance, unangamna kutunga duba Abdala ina direct Sheria ni ya 2 by 2 Sheria ni ya 2 by 2 by 2 by 2 by 2 by 2 Sheria ni ya 2 by 2 Sheria ni ya 2 by 2 Sheria ni ya 2 by 2 by 2 Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba Abdala ina direct Sheria ni ya 2 by 2 Sheria ni ya 2 by 2
Anger on the
street Mambi juu Niko na bash kuingia kama na G-back Na kumeja sijui hata majina Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma
Anajibu vitu hata sijamuuliza Akona kibenje ya nimejaa manyongi Akona mambicho nasema ye ni bedi Usha ichomo kasikia tumbo kwa mgongo Unambebo kiamuka ni ongongo Sime nishika na jona niko na dogo Kumbe ni jaba Nishika na jana ni kona do Kumbe ni jaba Yeah, mambichwa 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 Yeah, mambichwa Mambichwa
Mambichwa Doki na dai kukosesea kwa cho Doki na dai kukudungia kwa chom Jerry na dai kukupatia kitom Head, shoulder, knees and toes Bend over, miss and pose Wangaresu napenda makagari Amejibeba utadhani yako gangari Na utoto utadhani yako nasari Aliteko na Chris utadhani ni kantai Ako dry spell utadhani ni masai Kus inatupa utadhani ni mochari Anakatwa utadhani ni butchari
Nikimicho changu, nimejengo na Pidi na sipe mtu Na kivuta ni midi ni kimbicho changu Nimejengo na pidi na sipe mtu Na kivuta ni midi Mini odina, napenda adina Na jegi shapeless kakisoga obina Na leo kasina, raba minina Chimba rodinye kisi nyore ya loya Saki story mingi minatae kukukiamba Na kaunge kuwa tiri singe baki shata pienga Nilikufunga bao juni linyanyisha refa Na kudundo mjegi turi na bado peneza
Yeah, mambichwa 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 Yeah Mambichwa Mambichwa Mambichwa
Mado
Mambichwa
Seti mambichwa Winchi da vinchwa Ayayaya sikasha jipa Kata mawaya mahaga tusha tinga Cheki sima boots but wanapenda timba Seti tu manduks ni wahindi kala singa Vile wakoreri tuko savo cheki simba Niza tomanjeri madimanga na majiba Aye Tuende na zima Mekunyonga ngo bila jina Sembele teni na dozen mzima Rende ningeri mvinyo na minya Magics enga hapa tunikuwa tinga
Asi janta katipo nga hair
Mambichwa
Black mama ndani mzitu nota pair
Mambichwa
Nima shada na nimbebe vuta hair
Mambichwa
Vuta hair Oxygen taka tipunga hair
Mambichwa
Black mama ndani mzitu nota pair
Mambichwa
Nima shada na nimbebe vuta hair
Mambichwa
Vuta hair
Mambichwa